waye ummato romo kana beektulata Dr. Dikko yokan Ruth Wario Africa Kibay University Free State Kesati Technology de Fanno Bar Safety o gantu dame computer af guddina technology ti barnota PhD shelle achwatti tumurate technology baradde ummata kiyye gargara jede initti sene jetti Africa gama technologyin karatti guddisun danda murate waraqa heddu barresite barule science America Springer jede murate mattansu shelle dubate jirti kora qorattota science addunyatif amma America California dufutti jirti sorato Africa kibat bilbile dubise
wan qarasa na Dr. Ruth bagda dabbitan targite baga gamadalle
Dalatum.
Dr. Ruth Wario yohana mo Dr. Dikko Wario na makenya marsta beti dalatetin guddate achi sadarka tokke soti haga sadarka lammeso chumabarate achi bate jenna Free State University sente degree tokke so talammeso ti fi barums Dr. Umalle chumabarate computeri baradde jette duruma jalata
computer jollen dibranden de teran science han kadal isti pagasu wan kare tuwe lale ofisi de ani tuwe lale yun nan de bonenu onde gara wani yalal ti hej tuwa gara onne he majira de tel kabar de nan yu alle rakbale yala de tuwa kasman darre
te barum science ku yoddu na mi dubra na mi uwa akum america ti yu guddo khismatu gara phd khanani nam guddo khisat nargeto fakenna fajennu ti degree lamme so gaf barat isan na magami walin barate na magami te bifan
from Talamesu Maskasi Namati from Kohintia Episode
Namagamol in Jelkabate
Munam Dittama, Wolin Jelkabate, then Lamkisati Vitakani, Mugan Lamkisati, the Kohintia graduate.
Oh, Hobum Tante Bihonte? Warahan or Lakismo, would you be a Gatamo come to Warahan?
The computer science, Salotiatin degree, the Kulde Nukini, the Kamala Ujina, Korani, the company, Ama University, the Unicamu competition over. Companies is a jolly economic dollar. I mean, postgraduate is only with the mean double, or the degree of perfect to the second name. So, another year, Gatia Kashi, one can lucky.
Yes, Nama Kamitanama, or it is a good datmo, or Rukota good datmo, Tam Doctorita, Tatini, Tanhejerta, a Sarustas gate.
I want any touching here. Akuma, I don't have to join the one that day is a good bet. Because your head town, Timale, only Manu Jetto. Ni bodi baje to jonda inte chinjir Quran dage isan dage
gambarum sahanan enti jajjabes ga wan computer kan sumat lalata singamo jabenum khet
wonu wan karam maga fukko ICT da memory information technology communication kan wan zero jet akitinam karkar lalena wan taran majala ci Facebook kan karaniam email kan manif mo wolin communicate ko flata kan je lafte entan ke sabbe talk bi yiti yar ga tay yiti yawan targe nanam mo an kala jawan ko fitta kan barade so application to ko jata mo wan develop ite wo wan bit of film nam karkara o jina ne ke ke san nam karkara bi ko wana kana ke di su bit ni na karkaram so
african ki bayo du war ama bi ormo fresa jibiti wana kana kana be kam tille jajjaben barnota Afrika kibata na morma nam bi yorma u fesa jibitu ni tanira tammo nam uwa ilme dubra taate tan sadeno kam walte dandeete tina singa tagamchini natta singet
I want to say that era calling it the one kana positively for that the now you atini maro jofa ibajire te one kana fla fla garu ko le bawu dande te wanje na maro jofa tan miya te nan ibajira wana la tikam ammo ti atina mo one kana challenges is part of life so je what is insane is fine atam me skuma ke garun sa ke hechirta wana bi dal qabate bitachu qabte
manta sin diga obsmo chini necha
edi fedi 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 wan peta fedi ke ke skala le nuwsi ta wan fetu automata ke si dana nille ni nuwsi agwa fet khani bayini
khaysumat phd computer phd gaw ilmen dubra phd gaw chun guddo nargitu gambar no science khana yeddu america khaysata nami nami uwa nami dubra barnot science kan barachu phd gauf da balade muji la course honen man tanam dibise da
ani wa ifanna hawtu fanwe tawan kare janal toni ki wannan iran tikenne atam muje science iko chirani nani wan dan dau e rega kasi che so na no jol gutta tuna ni wa kuno yo ya di sama wan kare dan dau no gutta maro ya yi mata kai ki khani undu mun sibe chat ani mata kai khani fuji bitin da kasi so wani marar tutu wani kanani tuwela ruman ta tamo ce wani hundarta su jajjabtu warta wata na nadi hunan zai tun jajjabtu sun jere ita buta lalata su lauke of jajjaba ta tun maru kuma wani kan agarta su sun jajjabtu warta su na kafin ya da ce masu gaban ta ce nuna zai duka gare wani kanin dandaitu kuma wakati sa tufin rabar lefi kana yi rai alamu kwakwa suna jira ne tura daga na tuyi na fiye a dandare shi ta ba yi wa mu fiye na tura da yin kanin dandare an warka ya yi wa fiye put them wrong so wadda akasi na mufalar
computer science in africa kamin gudu su danda ko nambula kamin gudu su danda
then it makes a global village shi na mana ne flat fast communication ne da kwaleji it connect people lafte in flagger din ne shin ne technology ne nan mu da huwan kanti technology da ta kanani lafte na le ga dai shine karkaru din da technology to one edin workarte
ganna da brafa warakat qoran no fa ha kokor ta kabda
ganna didda ma da friend da teti warakati gutin ne ma wa technology hana no le gari han to chu ICT and education ne ne hadan dai tin kara yolle ni baratu ni karkaru din da gepo da ne dai janta ga yi online ibati nagar kariwana tuce yara multide ya ga mati ak so goma ya yi ta te
tun diko situn ulfane mo atun yu jabdu makashi
ke do kuma ulfate aya mo alle nan beta aka refu de wani ya da tewan sun tuce te ladat
amma tun be kum san baratte e phd argatte doctori ta te computer science in wan duri fe khwan argatte e mani mi jolle karkarta jannan ujla mojjachu jirajet ujin karafite ijolle gurri ulfatu nam gurrin dagen gurri le daga kidan sadu bacchun danden taquban walasan ijolle tan karkarajet ijolle tan kamin karkarta jannan africa kibba khaysat project to kujal qabejet project tunene vision based sign language and hand gesture one computeri tasani qubani tasani computerin ka wan namije khan debise namabarresa debise namatti majechu ne sunu jechu jirajet Afrika kibba ke istam na magami barachuni jira.
Sada fikiratam na yina sote wa mati.
Ese sado mansur fula dirham.
Free state.
Ijole gan na gami itina mi barachuni jiram.
Ijole kitu jolo mamma gan chagali pitama jitu.
Ijole na gam jala chujirte.
Ijole ni pilot studies mesa ijole kutu jana te. Malle kutu watkarte. Basi soti ya kutu ragamate. Emaro projecting kundu maurale ni inkarkara.
Fiyotu naki dan samil kofte tinjet Kenya letin da brana njet Kenya jolle agam bar sisu feta.
Skuli toka namma taget tinkeche. Karam Nairobi hechete. Jolle aga kumtoko.
Mambarum samit Kenya khesa.
Saint Luke and Station School Nairobi hechete. Jar kasarani ha.
Dr. Dikko wari bekhani Afrika kibbat Professor University Free State it Scientist Computerati. Kumi jolle baddiya Quran daka abisan daka guddan. Che ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo. Akkadu iye wan daga undan den karkaru appi ukanammo applicationi computera hujjachu jirti. Afrika kibbati ifkenya kesa jolle gar khumtokko san karkaru jirajette. Jolle gurri ulfatu maast karkaru feta jennan.
Jolle nam jidani marro iddi fulan kabdu. Asna maana tupachu mendetu. Nunle nam te page 4 kesati. Oda na mulla taate oda na sira taate nama gurre tagni kum in karna orile ote to pachu hunde libe want to chinda danne orale ma tan tu ba tan bisum barbani
conference gudda afru hujirta conference in kanirati florida ti taani conference in kuneni conference qoratoti okanammo ogeyoti computeri addunya waltrufani africa ki ba khisa katnanje tetnamuma suma du hujira maqani conference kana
human computer interaction human computer interaction with a human being myself now interacting with the system programming and touch hone namma application in kuna namma ko fure ko va karo ta ba de wan jin in interpret
afan de bistif
e afan de bise and then it write down the text and one thing maybe for example what's your name obate so what's your name what you live with them akatini wor randu patuje ko ni wan ni tawje so kuma kana mutane wannan take fiye shi computer kuma mai ya fara ya tsire a meri what's your name yake inda fara
akuma WhatsApp len Facebook len email len Viber len akuma no kun jiftuni app injirto kana mo application injirto jolle gurriya wanda ga nitana jolle gurri ulfat technology dunya jala namne karkaru wow je chu fi jirajete project su makane nam
project na arkabu application jolle duuta garkara visual based gesture recognition system jedhanii.
Vision based gesture recognition system jette kompiitariin akka warra itti dubbatu harka warra laaleetiin dubbata jalallee barreessaaf kompiitarii walhaasa'anii jechuun. Ni horiyyaatti deemuuf jirtu kun application hojjechuu jirtan biyyatti machuuf deemuu jirta.
Waan antoche project antoche kan amma na yaamanii warra nam gargaarsiisu ta'e.
Yoo fakkeennaaf tun si milkoofte akka dansaa deemtee waan dhibee natti hojjechuu feetumaan.
Inni hojjechu fedhu waan muumme hin qabne yaadii guddaa nan qabu boorani beektaa aadaa qaba. Aadaa sanaan waan hedduu waan aadaa boorani tolfatu jaarolee hin teente dure tunam gannillee ni deeme wanni beekitti warraa wanni warra beekuuni. Himbatti warra ammoo ijoollee nama aaretti ol dhuftuun waan durii kan beektu. Teknooloojiin kan ammoo inni nu gargaartu infoomeeshinii gartee amma waan kumiiti waan aadaa waan siin akka namni fidamu. Ammoo jaas infoomeeshinii kana dubbeenne waan amma daataabeesiin kun faayilii gartee kompiitara kan irratti midhaasite infoomeeshinii daataabees kan keessa tolintu jiru waan takka sanallee 100,000 jenereeshon gad dhuftu. Informeeshinii tun dhaqqabu dandeettu. Wanneen amma jaarroleetti waan aadaa kan harkaa qaban jedhe nam fayyaa hin qabne karaa akka akkaatiin hin jennam gargaaruu danda'a. Amma waan nuti waan traditional medicine dhaan irraanii warra kanaanii. Traditional medicine hamma booranii qabu. Informeeshinii tana system health ol keewwachuu dandeenya. Horii keenya kanallee qorsa booranii buusu jira. Qaroo aadaa waan warree tolchu. Hojjataan kompiitara kan hirkeette duuniyaan fuula cufa waan hojjatu filmi seen hin baratti waan akkasisuun waan yaadamu. Filmiin boorana cufaan beektaa boorani figa. Fakkeenyaaf boorani horii keessa dhiba argatee gubanii fayyadan. Nama caccabee akkiniin dadhabee jaarroleen caba beektu hiikee nama kan fayyisite nama waan itti jira. Nama fakkeenyaaf uus kanallee laalanii bokka roobuuf waan filmi boorana waan gadhufa. Waa irra laalanii waan kan dubbisan. Kan cufammaa kompiitara kaa'u barbaadna.
Piroojeekti kana ammaan jettu.
Indijinaas nooleji siistem jedhanii. Siistemiin amma kompiitara kana. Indijinaasiin amma aadaa ta'e namma tafinoor keenya kana. Nooleji qaruma ta'e namma soojjatamu waan kan rikoor kana ol keettee amma karaa marroom siistemiin waan kan hojii hin dandeettatine. Kompiitara kana irratti waan kana namaatu istoorii hin tochine. Aadaan tun cufti wanni kun cufti mun batti kunneetti keessa. Manam akkamii infoomeeshin kana ol kaa'uu danda'a. Sun akkamii ni qabuu danda'a.
Waan hedduu qoradhaa naan jette ganna kan keessatti waan agam qoratte baafte dooktar.
Ganna kan keessatti afurii tokkamta Itoophiyaa tun ICT for development for Africa jedhani. Waan teknooloojiin tun gaddaa akkisiin dandeettetti nama Afrikaa gargaartu. Itoophiyaa deemni gargaare. Shani kana onlaayinii arguu dandeettan kalameessu ISTN information system technology pileeyaa gammadee fudhatanii ta'an dhibiini konferensii amma hojii torba ta'amma Florida jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii suni tochee soota dhibiin amma konferensii South Africa keessa maqaan Southern Africa Computer Lecturers Association. So sakla saklaan tullee jiru kan keessa. So tulleen amma akkasuma waan gartee warri leekcharaasii kan kompiita saayinsii walitti dhufee yuunivarsiitii South Africa fuula cufa jiran South Africa kanallee keessa tullee ayyuu Spengler amma online jira.
Gurdo akkana kan barreessite jireenyuun nan baaddee keessa guddatte. Ilmi dubra ta guddatte as ga'uu feetuun ijoollee maan dhateetiiti ijoollee Oromoo waan gorsite.
Amma ijoollee dubaraa waan naan gortu. Akka biyya kanullee hin jabaanne dachuu malee. Amma ijoon akka laalu ijoollee keenya listanii kompiita saayinsii kan tochu. Nam diqqa. Ijoollee keenya namoonni aan ittiin fedhu kompiita saayinsii kan seena. Sababuun kompiita saayinsiin kun waan hedduu baratta. Hojjatam fakkeenya amma dubbeenye feesbuuk nu irraa namni jirtinu sooshoo miidiyaa kanam namni jechuu jiru kana appilikeeshinii hin diqqa namni baratee diveelopitee. Application kan ammata hojjetu gurgurattee waan bisnes waan tolfateessu waan hedduu argachuu dandeenya. So kompiita saayinsii jedhan kompiita saayinsiin kun waan itti barsiisu gartee software development. So wanni kun cufti nuti waan finnaati waan dasa waan namni tochee nam gargaara. Fakkeenya application am NTS jedhan ka keenya keessuuf am duunaan cufti alchite. Am namni jalqabate ijoollee amma yuunivarsiitii am keenya keessuuf baratutti kompiita saayinsii tuudantiin. Application uumamaa developiti. sophisticated ifiran jal qabatin khanamma qarqar lafa ta yamadan ente sentiment abesin an flagiro wal tergan kuma atijil tofu flasimu tatti khasimu tarqabtu de flasi tergatu kitta saaji wa rakmali gessa
onna computeri khana kan jala tarufte filleni tanuma
edo gome
uji tan tete na ten aten
uji siyara mana computer scientist
barnota computeri tin PhD qabda computer scientist tin mena min benne tiko dides namma rojet
computer scientist tin kureli wana tiko chane on programming era computer fan computer hala wana tabare programming yerani database to chita web design to chita web design to namma website to mamwa ne tomno internet rata gartana mut wa computer scientist to cha mobile development dani wana ma telefoni bubayir application kan chufa computer scientist to cha network era yamwana kawale internet connection dan to computer scientist to cha cyber security kan chufa min to chida wana wana
certificate yo kana mo warqat raga ha dunya ke sargat fa qabda
inkabe yes ya lanqaba Canada anqaba Australia anqaba China anqaba Kenya anqaba Ethiopia runa de anqaba university from Bristol levatti sa afri argade
hola khaytun certificate fu wal la firda bert
eyo ba ngene
ngene ya yengene kana jechu jesi doctor Ruth van de Corio computer scientist bukan mogeti scientist computer atik wan guddo jirta wan arkabu de jabe fadde malle ori buli
galato